Your mother bird wanna meet me.
Oh, oh. Nimeamua kupumzisha moyo wangu, mana siku nyingi unateseka juu yangu. Kutwa kupelekwa puta na akili yangu, eti kisa kuridhisha mwili wangu. Ah, acha nikajaribu na kwingine, sio fungu langu pengine. Moyo sukuma damu si vingine, mwili usijezusha na vingine. Uanza kuparama na mengine, moyo sukuma damu si vingine.
Usichanganye na mengine.